abekitongole kya Uganda Cancer Institute bavuddeyo ne balabula ne bagamba obulwadde bwa kookolo bweyongedde ng'ate obudde buno bweyongedde nnyo mubasajja awagwana wabeerewo ekikolebwa okulaba nti endwadde eno kati era tugimalira ddala eryanyi. Obulwadde buno obwa kookolo obulina ebika ebyenjawulo wabula bagambe nti endya yaffe ebizigo bye mwesiga sabbuuni n'enneeyisa evuddeko ebizibu bingi naddala kookola obulwadde bw'ensusa okweyongera ne kookola alumba ebitundu eby'omunda mu mibiri gyaffe. Era dogira Fredi okukuugoola bono nga mukugu mu nsonga za bulwadde bwa kookolo naddala kookolo alumba ebifo nga nnabaana agamba nti obudde buno wagwanira ddala wabeerewo okwekebejezebwa bannayuganda. Obulwadde bwa kookolo bweyongedde nnyo wagwanira ddala amaanyi n'okubuulira bannansi engeri y'okubwewala nga tebunnaba kubanga bongera okujaabaata mu bangi.
Abazadde ba prostate cancer beyongedde bannayuganda temumanyi simptoms z'obulwadde buno naye abalwadde abajja leeti nnyo obulwadde bukulu buli mwaka tulabanga abalwadde baweranga 10 abapya bana prostate cancer wano emulago bw'oteekako abatannaba kwekebeza bonna awamu tusobola okuwezanga 15 buli mwaka. Abalwadde abajja mu ddwaliro abalina endwadde tebawera 5 ku buli 10 abasinga basigalayo tebannantambula obalina ebizibu ebirala oba bali ku habo bwebityo. Tulina centers embalala nabo baweranga 10 Gulu nabo baweranga 10 ogenda okulaba nga tulina mu 13 bano abalwadde abapya ababa bazze naye abasinga kumpi 7 ku buli 10 bajja late mu stage esembayo awo okuwona kuba kuzibu. Ensonga eyo kulwaki tubakubiriza tolinda bulwadde kulumba lina obuzibu mu kufuyisa genda mu ddwaliro bakebe.